nze munamwe kyalinegu owakadongo kamugwe mumanyi obulungi nebaze yampe kitone kyokuyimba nzani abakuŋŋaanya okundaba nafuuka mukwano gw'abangi buli lwentuuka wabawo okusanyuka kati nno gwanfuukira omulimu mwezijje n'ensimbi mwenfunye ebirungi era ng'okwata nga giraasi ekigwonoona nfubako nkirongoose era kyekisinza okundeeta mutindo gw'okuyimba baagala okugwonoona mbwadde n'ebigambwa nnyiniryo munansonyiwa ekinyiza ebanywanyi abayimbi enzijjeyo giteeno ekintu kino kinumidde akabanga omuwagizi gwe yeeresa akasente asasule twali muwadde akatiibwa bava ŋŋendo n'olumuggo luusi wala najja alaba omuyimbi we gwe baategeka bulanga n'otojja mutindo gw'okuyimba obeera gwonoonye bategesi mmwe musinga emize egyo olanga wakiko tolabye gwe mwonoone olanze mukabya ku kipande wuuyajja so nga mu butuufu nze naawe tetwateesa oli ku nsimbi osolooza weeriira laba erinnya bw'ofuba okulyonoona ne bazanya abo abakoze obulungi mutindo gw'okuyimba bagukumye bambi kuba kadde ke mumala akawanvu nnyo ensimbi n'ossaamu gw'erinnya olirongoose naye wali wabeeyita abayimbi abakwenyigamu olw'ekuba mbukwabinuka eyalizimbye oba bajje omusanga ku siteegi naye gwe yeekonga be baabayimba naawe mulabwa ati ensi ayagala asanyusa ebyayimba byamuwula
abayimbi tutuule abange tuteese tugolole ensobi zaffe n'abatuwagira banyumirwe omama
mujja kunkyawa naye nga maama bye mbagamba bannanga ebituufu nnyo okuyimba mwana wattu kitone gwatakirina walisaanyo byesonyiwe leero nno wali wabeeyita b'emusi mutindo gw'okuyimba bafubye okugonoona musanga ku siteegi byayogera maama nebyakolanga wamu byewuunya sente tekufuula mulalu musaasirenga kubazza okutulaba waliwo ogwa beefudde mukoku ku nnyimba z'abagenzi abafubye okuzoonoona balinga beesunga gw'omuyimbi lwalifa beenyigewo mbu bakole erinnya engeri gye muddamu ennyimba teyansanyusa mulinga tebabbi bubbi singa nno muziddamu mmwe n'ekigendererwa kuyamba bamulekwa singa kirungi nnyo kansabe ekyo mukirongoose muleme kwefuula abanyaga ebyalekebwa
tugolole ensobi zaffe n'abatuwagira banyumirwe omama
kadongo kamu abamuyimba twekunge tunoonyereze ekituyamba mwattaki naye bwe tunaddafe mu bweku abaagala aveewo nze ndaba abasinzidde kyembagamba bannange twenyweze mulembe gwe tuliko nze ndaba gupaaluuse toyambala bikootikooti byezinvu n'ojja ku siteegi omutinda awo gwonoona twawule ennyambala y'abeerosi n'omuyimbi toyambala nga mwetisi kyuka n'omulembe by'olabye ebisaanidde bambi tolokinga eyo ggomesi ku mikolo nnungi nnyo naye ku siteegi eyagala okulaaninze yambala engoye zikuteeka ku mulembe kyovuula banze nagaana kwefeebya muyimbi wa leero tekimugaana maama kujja ku siteegi nga bwe yasiiye abavubuka ng'essada lisusse kyemwepankirako nze ndaba kikyamu nze ŋŋamba bwe tuli abasomesa tusomesa ebyo ebizimba maama ensi okunywa akabisi tekyali badde kibi naye ng'onywere mubiseera ebituufu naye gwe maama n'ojja ku siteegi nga n'olulimi lwesibye weenaawawunze dda ennyimba eziweemula nazo tuzeewale ebigambo ebimu binyuma obisabise